Abatuuze bekatwe mu kibuga Kampala bakubangulwa okukozesa tekinologiya ow'omulembe oluvannyuma lwa banka ya Stanbic Uganda ng'ekoleramu n'ekitongole kya Amerika ekizimba n'okulabirira emirongooti mu Uganda kya American Tower Uganda okutongoza enteekateeka eno etuumiddwa Digital Communities Program. Enteekateeka yetongozeddwa ku ssomero lya Katwe Nur Secondary School egenda kuyamba abavubuka okufuna obukugumbya tekinologiya ebyensimbi n'okutumbula obuyiiya ekigendererwa kya kulwanyisa bwavu. Omukugu okuva mu banka ya Stanbic Samuel Mwogeza agambye nti pulogulaamu eno egenderera okuggulwawo okuggulawo emikisa eby'abavubuka nga bawa obusobozi n'obukugu okwetandikirawo emirimu nga bakozesa tekinologiya. Mu nteekateeka eyo Stanbic Bank yakuwaayo dola za Amerika 18 mu myaka ebiri ziyambeko mu pulogulaamu eno n'okutambula obulungi. Akulira ekitongole kya American Tower Uganda Dorothy Semanda Kabagambe yagambye nti pulogulaamu eyo yakuteeka essira kuyamba abavubuka naddala abakyala okufuna obukugu mu mirimu egitali gimu naddala okutandika bizinensi ate n'obuyiiya.
Saddewo kye tuyita digital community oba kyemumanyi nga computer lab, computer center. No computer center erimu computer asatu abaana tuteekamu omusomesa ng'omulimu gwe kuweereza abantu b'e Katwe oba Kapenta oba student w'e Katwe Nuno Secondary School oba bamakanika ab'omu kifo bonna bakkirizibwa okujja wano ku digital community center eno bafune certificate mu computer science oba buli kimu ekikwatagana ne computer free of charge. Kino ekintu tukiteekawo nnyo okuyamba communities zaffe ze tubeeramu.
Kuba ekitongole ekikulira ebyempuliziganya kya Uganda Communications Commission Alfred Bwogere akiikiridde ssenkulu w'ekitongole ekyo Nobby Tembo asiimye enteekateeka eno n'agamba nti genda kuyamba gavumenti kaifeego eriko w'okuteekateeka abavubuka okweta mu byenfuna by'eggwanga nga beeyambisa tekinologiya. Diana Ondoga okuva mu Stanbic Bank akubirizza abayizi okozesa obulungi ekifo kino bayige okugezesa ebintu ebijja n'okuzimba ebirowoozo ebigenda okuyamba okubayamba nabo bennyini mu biseera eby'omu maaso. Enteekateeka eyo okutwaliramu yakutwalibwa mu masomero ag'enjawulo omuli Abia Seed School mu kitundu ekya West Nile, Gulu University n'awalala.